aynu ku bilownay golaha deegaanka ee degmada Waajid ee gobolka Bakool ayaa kulan ay yeesheen shalayto waxa ay ku doorteen gudoomiye ku xigeen. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha VOA Mukhtaar Maxamed Cator.
الديوانات صفية محمد علي أتشديب
golaha deegaanka degmada Waajid ee gobolka Bakool ee dhawaan la soo dhisay ayaa doortay galankii dambe ee shalay gudoomiyaha degmada Waajid ee ku xigeenkiisa. Xilka gudoomiyaha degmada Waajid waxaa u tartamayay ilaa 3 musharax, halka gudoomiye ku xigeenka degmadana ay u tartamayeen 2 musharax. Golaha deegaanka oo ka kooban 20 xubnood ayaa codaynay, waxaana xilka gudoomiyaha degmada Waajid ku guuleystay 19 cod Maxamed Macalli Yuusuf, halka gudoomiye ku xigeenka koowaadna uu ku guuleystay Mukhtar Maxamed Awdheere oo helay 18 cod. Gudoomiyaha la doortay ayaa hadal uu jeediyay, wuxuu ku sheegay inuu si cadaalad ugu adeegayo bulshada degmada Waajid
si oo xor ah cadaalad ah iyo codkinga dhiibtan walisin galantinka la kooytan wal magacaabisa iyo wal oo ama kordhisin gusheenay meel kale lagu sheenay ma dabcan walisin codkinka dhiibtan saas dartii way basan la hanbaliyo wayba saas oo kala faday in aan antanku hanbaliyay walaaladay ama xildhibaanada oo golaha deegaanka u suban oo isla shaqeeyaan 4 sano hadareer toob Ilaahay naftasi in ka sameeyo insha Allah.
Wasiirka arrimaha gudaha iyo dawladda hoose dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Abuukar Cabdi ayaa hadal uu jeediyay doorashada markay dhamaatay, wuxuu sheegay doorashada ka dhacday degmada Waajid inay tahay mid taariikhi ah oo golaha deegaanka ay si dimuqraadi u doorteen gudoomiyaha iyo ku xigeenkiisa.
Aan la doorada kaliya macna ma sameeyayse markan koray, may macna sameey wada shaqeyntiisa la sameey doontaan. Xildhibaanada golaha deegaanka degmada Waajid may fadaane sida wanaagsan iyo doorodan ana in garab suruman aniga la shaqeeyaan ani si daacad ee bulshada aan ka shaqeey doonaan iyo imaamulisho may la raay ee wada shaqeynta wanaagsan iyo sameey doonaan la ka deeyay degmooyinka kale. Isla saaso kale nabadoonada iyo bulshada Waajid may ku codsadaane ani maamulka garab suruman qofka hadii la doordo may la raay barana darbiga wala ku sheeg macna ma sameeyas markan way fadaane ani may la raay dadka la shaqeey ee waxyaabaha iyo qobadan lan kama hanaga taas may ku maday taa astaanta dawladnimada sida dimuqraadiyada la nis doorday aragay tan geeka horeysiin ku ballan qaadnay isin inaysan doorado doontaan maamulkiin de maamulkii hore hasin la shaqay oo waa howlbadan ha qabadi markiisan ma hadiidan anaysan dooratan ka maasantin insha Allah ta'ala wasaaradda arrimaha gudaha waajibaadka iyo waxyaabaha ku ka aadan may la raayay sameey doonta isla saas oo kale ballan qaadidi horumarinta kumid haayeen ee mashruucde silan sheelnaaya may la raay waqti badan gali doogna laakiin wada jirkeena macna sameeyay Koonfur Galbeed oo wada leena aninu ku wada shaqayn isgarab surugniye dhamaantay macnaheena in sameeyse.
Wasiirka arrimaha gudaha dawladda Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Abuukar wuxuu kala cadeeyay inay wadaan dadaalo lagu dhisayo dhamaan degmooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Wasaaradda arrimaha gudaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo madaxweyne Cabdiaziis aan egmaday in xirgeliida baahinta nidaamka dimuqraadiyeynta Koonfur Galbeed baahinta iyo gaarsiinta nidaamka maamulka degmooyinka fogfog mayba geekr roobne degmada Waajid taasa ku shaqay doonta wasaaradda insha Allah ta'ala waan way rajay doone sida reer Waajid geekan is doordan way ballan qaadane tumi siyeedka degmo oo Koonfur Galbeed ka koobanta anisaas la nis doorado doona tusaalada anaga doonan sida bulshada reer Bakool diyaarankay may ku fadaane bulshada reer Baay anisaas nagadan tan shabeelada hoosna saas nagada doonan insha Allah ta'ala.
Waa degmadii afraad oo loo dhisa golo deegan gudoonkoodana ay doortaan. Horey waxaa loo soo dhisay golaha deegaanka degmada Xudur oo ah xarunta gobolka Bakool iyo degmooyinka Bardaale iyo Diinsoor oo gobolka Baay ka tirsan. Mukhtar Maxamed Cator, VOA, Baydhabo.